Ebyongo bitadde ku bali oluvannyuma lw'ebyava mu bigezo eby'ekyomusanvu ebyatuulibwa abayizi omwaka oguwedde okufulumizibwa amasomero ag'enjawulo agayisiza obulungi abayizi baako gakyagenda mu maaso n'okukyaguza ku ssomero lya Jack and Gero Nursery Primary School e Kabalagala ku bayizi 38 abaatuula ebigezo bino 25 baayitidde mu ddaala erisooka 13 mu lyokubiri era bano kati bongedde okukaada okukira omumekanyamazeemu ekigwa omukulu w'essomero lino wayiswa Eriki yeebazisa omukama Katonda oyo eyajja ejjembe ly'enkoko ku mutwe n'alisika ku kugulu ng'agamba nti yabayambye okutuuka ku buwanguzi buno.
Akaseera kano ndi musanyufu nebaza Mukama ku ekyo kye yatukoledde mu lusomo olw'omwaka oguwadde mu baana b'ekyomusanvu. Abaana baakoze bulungi, baakoledde ddala. Twatuza abaana 38. Kwaba 38 abaafunye first grade baabadde 25. Abaafunye second grade abadde 13. Banaye ekyo tukyebaliza Mukama Katonda. Era nebaza performance eyo tekoleddwa fe basomesa feka naye n'abazadde babaddemu babadde ne lolo ni babadde n'omulimu gwabwe gwe bakoze okuleeta performance eyo nga weyabadde n'abantu abatuliranye n'abasomesa bakoze omulimu gw'amaanyi ne administration ekoze omulimu gw'amaanyi okulabika nti tufuna performance eyo.
Agasse konti ne mu mwaka guno bongedde okweteekateeka nga baagala bayizi baabwe bonna bayitire mu ddaala erisooka asiimye abazadde olw'okukkiririza mu ssomero lino ate n'enkolagana ennungi ebasobozeseza okudibya enjogera yakyo yagala tekijja gy'oli n'abusaana akwata banyolo.
Nti era omwaka guno tusuubira performance okusingira awo ddala ddala era tusaba Mukama atusobozese atuwe n'obusobozi tufune 100% first grade omwaka guno. Abazadde banaye tubeeyanziza okutwesigisa abaana kubanga abamu mumwe mwatuwa abaana bano okuva mu baby class tumaze nabo almost myaka 10 miramba kutuuka mu December wetubasiibudde. Twebaza mwebale okutwesigisa abaana abo naye era mulaba P7 eyo yagenze kati twagala abaana mutwongere abaana abalala tuzeewo bano we bavudde niwoberayo ng'olinayo neighbor wo ng'alina omwana tubasaba mutuweereze ki mutuweereze mukubira okubirize neighbor okubirize muganda wo okubirize mwanyoko okubirize omuntu yena tuleetere abaana ebifo webiri okuva ku baby class kutuuka ku primary 6
hati yoku St. Mary's Junior School kambi kachiri mu district ya Watson kubayiza 39 abaatuula ebigezo bya Pero y'omwaka oguwedde 26 baayitidde mu ddaala lisooka abayizi 13 bali mu ddaala lyakubiri. Omukulu waali atutegeezezza nti masanyu meereere mu basomesa abayizi n'abazadde era bonna kati basekera mu ttabi lya ngalo.
Erinnya bali ku Dembe Lawrence, head teacher, St. Mary's Junior School Kachiri. Twagala okusooka byonna okwebaza Katonda atusobozesezza kukola ebibuuzo bino. Banange tukoze ebibuuzo mu ngeri etasangika. Twatuuza abayizi baffe 39 era tulina first grade 26 ne second grades 13. Naye mu byonna njagala okwebaza nnyo abasomesa abaana bano, abazadde ababadde bawerera abaana bano ate n'okwebaza Katonda okutuyisa mu byonna ebitusoomoozezza omwaka gwonna. Tulabika nti bannange tutuuse ku kkula lino.
Bona atubulidde ebimu ku ebyo ebibasobozeseza okutuuka ku buwanguzi ekikula kino mwaka ku mwaka era essomero lino lyongedde okukakasa nti ekirungi mannyo osekoobikako.
Ebituyambye okukola ekintu kino ekisooka tutendeka abayizi baffe okutya Katonda era nga naffe ng'abasomesa tutya nnyo Katonda era tumuwa ekitiibwa ne tukiteeka ne mu baana baffe bwe bagamba nti mu kutya Katonda amagezi mwe gasookera baakituusa bulungi. Okukola ennyo obukozi hard working abaana baffe bakola baba n'amaanyi mukite bakola bakikozesa maanyi n'okwagala n'omukwano era n'abasomesa baffe nabo bwe batyo. Kale ne tuteekako ekirala continuous assessment nti abaana tubawa ebibuuzo buli wiiki okuva nga bali mu kibiina kya 5 tubawa ebibuuzo ebya buli wiiki obateekateeka kulabika nti batuuka ku Piero nga mawolu buwolu. Tubadde n'enkolagana ennungi n'abazadde bannanga abazadde omuzadde oluwaaba nga talina nkolagana nnungi na nkwatagana nnungi na ssomero omwana akaluubirizibwa mu byakola environment abaana essomero liigwa lungi nga bwe njogeddeko lirina ebimala embeera abaana ne basomera ebaweera ddala ekaseera ak'okulowooza ku bye basoma.